nzuri imekuja. Sherehe yetu ndo tunaifungua, na mulo mgoja kaja. Na dua njema kabariki Mwenyezi, imefika harusi, walo kukataa wamepata mastresi. Na pole kwao maexi. Halafu bonge la mtoto, watu wamependeza ndani si kitoto, meze mependezwa na mapocho pocho. Leo hatoki mtu, cheki kulia kushoto, ana meremeta stevo simple. Mambo fire, mambo moto moto. Leo hatoki mtu. It's a wedding day. Nani atakuja kufungua champagne? Kwanza apite mbele, machozi yanamtoka, biarusi amini. Pigeni vigelegele.
Watu walisema nikajisikia vibaya, wapo walisema eti sura yangu mbaya, ila mpenzi wangu hakujali yote haya, bado kanipenda na leo tunafunga ndoa. Umenipa heshima na feel fit moyoni, niko welewele kwa kweli siamini. Tamaa walinikatisha kwamba sitopendwa mimi, toto milki maziwa yote na yanyonya mimi. Najivunia wewe leo nipo kidedea, wale wanokunoku wote wameshapotea. Tabembea baby unaniwezea, na hakuna mjinga yote mbaye atanimegea.
Ndoa ishakuwa, 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 turushe maua, 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 kwa kujishaua, shaua, shaua. Oh, oh, oh. Na wakunengua, nengua, nengua, DJ anaua, naua, naua, tunasasambua, sambua, sambua.